ChaseTheMidundo.com.
Natamani dunia zima itambue na kupenda, nisimamishe kalenda siku zisisoke. Oh honey, nakutamani hadi natokwa udenda, huku chini mlenda mlenda wanifanya nileke. Haki nipo hoi zenu sito boy, kazi matame wa shakoro boy. Natoka jumu, natoka jumu,
oh, haki nipo hoi, sito boi, chumba kitoshika nipeleka toi. Natoka jumu, natoka jumu,
natoka jumu.
Sio siri, ninge kukosa nesi wange nizika. Nikikuona leja wa ujasiri, napambala sicho kiangaika. Tupendane penzi lishamiri, sijenga chami nikaadhirika. Dunia nzima tubaki wawili, chonde chonde usijabadilika. Na kama jua likizama, macho yako ndo mwangaza wangu. Si unajua baby kama nakuhitaji maishani mwangu.
Haki nipo hoi, zenu sito boy, kazi matame wa shakoro boy. Natoka jumu,
natoka jumu,
oh, haki nipo hoi, sito boy, chumba kitoshika nipeleka toi. Natoka jumu,
natoka jumu,
natoka jumu.
ChaseTheMidundo.com.